cheo chake, mina e hatushindani, atuone ashituke, anijue mimi nani. Ajijue cheo chake, mina e hatushindani, atuone ashituke, anijue mimi nani. Cheza na mimi mpenzi, cheza na mimi kwa mazuri na wazizi, no hayataki haraka. Cheza na mimi mpenzi, cheza na mimi kwa henezi, mambo mazuri na wazizi, no hayataki haraka. Selelea, 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 habibi selelea.
Cheza na mimi mpenzi, cheza na mimi kwa
henezi, mambo mazuri lazizi, no hayataki haraka.
Selelea, 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 habibi, selelea.
mapenzi si yake rangi. Wajuzi wajulikana, mapenzi si yake rangi.